Ma plani ni mapanga na bajeti ni mambenya. Ukaniona mweni ma plani la unga kani zengine mtu wanze koma.
Dinejipu wajabe zikangena
Nishi kwa sira na yambako kutumila zanga Tieni tiambeko Zomwela ni zanga
Nishidai wala kumbunze Zikangena
Balibewe nyonga ni uze
Zikangena
Ndine buwana
Zikangena
Ni mafuna wanione
Zikangena
Manyumba sini makarako
Zikangena
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 Nima kula biripera kumundu
Zikangena Zikangena
Ingalabaya
Zikangena
Sini mangala kule
Zikangena
Zikangena
Zunga karibondi na Ulisha papuani Let's make a plan.
What do you mean?
Don't worry. Life, you have to enjoy life, you know what I mean?
Okay, where are we going?
Don't worry.
Okay.
Let's go eat, swim, shopping, look at something. Huh?
Oh, wow.
Munika wanda mundala Nifuna kachosa Mandane kama nitukwana Kama zikangena Nishi kwa sila ine nafuta
Bali bebe na unga ni uze Zikangena Zikangena
Ndine buwana
Zikangena
Zikangena Nimafuna wanione
Zikangena
Wanyumba sini mangarako
Zikangena
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 Nimafuna vipe na kumu
Zikangena
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 Zikangena